Mpanin bɛka mpanin nsɛm, mmɔfra bɛto anansesɛm. Yɛaka nyinaa wɔ nyame nsɛm. Shadows would find their places on the walls. Adwenpa de trim, na wonyɛ sumiɛ papa da so a, na wotirim dwo wo, na wofa adwenpa. Nyompa. Yɔkra sumiɛ a, yɛde fa adwenpapa. Awerɛkyekyerɛ, abapa, na amadwobrɛw. Kwabena kwaboa no pem ne bɔfra adwum. Kwadwa kwaboa no tigye ne twa adwum. Yɛbɛhyɛ momenti, akora kwabena saa baa aberanteɛ abɛsi nyompa so. Ɔba a wobɛkyɛ no, yɛmmu ne suman. Wohwɛ n'agyanom atifi a, nhunu ne hyɛberɛ, nti na yɛfrɛ no nana. Mate huhuhu sɛ kwabena deɛ, n'agya ne ɔnana na wahye ne dwa. Nokora yɛ baako, nso ne ka kwan ne dɔɔso. Nana ne agya yɛ bidiɛ, nanso ɔba no nso de ne deɛ nam. Gladstone has roused the world to listen to the waves at dawn, the receding tide at noon, and a high life forever. Yetu ntia midi nim, yetu entina dia etiwe nim. Yaso kani yedum diestipo konsu, na shreng ama wana wudi echirinyina. At last, we have found an answer of hope for Ghana's music if it ever was sick. Just look up to the lighthouse and let's make our way home to the open arms of high life, mother of all music. Kwabena kwabwa, se nyom to yosa, kodinye to dro, piyaw. Anasasi, o mama kwen jebi ofasi, writer king who sips communion wine from the calabash, etimoso.